Download music on the Solar2Dash website.
On the mix.
Akuona ngati mulungu wakondera mene zikuyendera akuona ngati ndayiza ntera momwe ndikupepera koma chirobwe kuchileka konseko ndimapita ndekha ndikadwala simukandicheka ndikagwa mukandiseka chirobwe kuchileka konseko ndimapita ndekha ndikadwala simukandicheka ndikagwa mukandiseka kutali ndikomwe tikuchokera pafupi ndikomwe tikupita komaso ngati sunavutikepo sungandiuza zochita kutali ndikomwe tikuchokera pafupi ndikomwe tikupita komaso ngati sunavutikepo sungandiuza zochita
ndilekule ndafika kale kenalo ndimahepa musasandokera bale ndilekule ndafika kale kenalo ndimahepa musasandokera bale ndilekule ndafika kale
Sasaganikirane No senu kunaribe Taye mwenari nobade Kunari oneleza abale Saipula gomare ondile sambade Mwananga bi
Nyamulaji kwama
Sikire mawa
Nakuyatua kwama
Security
Chiseke gate
Karibe kutere na kusana kebe
Lileke Tafika kare Enanu ni maheta Musa sandoge abale